cyaje kuba kugira ntangize iryo siganwa, naje kugaruka inyuma ku modoka njye kureba amazi. Mu gihe ncometse imodoka y'abakomiseri, niba hari ikintu yikanze sinamenya, nagiye kwambona yafunze imodoka, niyo yibagije yuko nyicometse inyuma ntegereje imodoka yanjye mpate panaje y'amazi. Akimara kuyifunga nahise nyigonga, kandi babizi igare riba ryirukanka cyane. Hari icyuma yari ifite inyuma ku modoka cyahise kimbaga ku mutwe, cyageze naho mpita njya mu bitaro barahadoda. Niyo mpamvu nahise mva mu isiganwa gutyo. Gusa nari ngifite imbaraga, twari tugeze 140 habura kilometero ndumva bitarenze 90 kugira ngo isiganwa rirangire.
Bivuze ko wari umaze gukora ibirometero byinshi cyane, byagaragaraga ko wari hafi na bimwe mu bihangange ku isi. Kugeza ugeze kuri ibyo birometero hafi 140, wabonaga ibintu bigenda gute? Wabonaga amahirwe ufite angana ate?
Muri njye nari nifitemo icyizere ko namaze kugera muri birometero, ntangira gukora izindi mibare nkavuga ati abakomeye bose ndi gutangira kubona uko bahagaze, ndabarantwara mpaka kugera mu birometero bya nyuma. Ningera nkimeze neza ngifite imbaraga, nabasha kuba nagerageza kugenda ngo njye gutsinda ndebe ko binshobokera. Bitanshobokera nanone nkagenda nkajya gushaka umwanya mwiza na none ushimishije.
Gerageza utubwire mu bijyanye na tekinike zo gusiganwa. Hari bamwe nabonaga bahaye intera kiriya kivunge wowe wari urimo, nibaza ko ari abantu hafi 7 batangiye basiga abandi cyane, hanyuma kiriya kivunge nacyo nyuma irushanwa riri hafi kurangira ubona ko nacyo gihagurutse gishizemo umuvuduko. Ibyo bivuze iki?
Baba bari imbere basize igikundi cy'abantu benshi, nabo bagiye gushaka amanota yo mu muhanda. Hari aba sprinter ndetse n'abazamutsi, kamwe mukabona yuko niyo umukino ugiye kurangira bahita babafata. Ubwo rero amatekinika abamo barabareka bakagenda bajya gushaka ayo manota. Igihe cya kurusi iyo kirimbanyije kiri hafi kurangira, niyo mpamvu ubonera peloto ihita ikoresha imbaraga cyane zishoboka zose bagahita bafata ba bandi bagiye gushaka amanota. Uko bakoze ireri gatoya basanga ba bandi bagiye gushaka amanota n'ubundi bagonze umurongo.
Hanyuma Moise, nk'uko nari mbivuze mu kanya, nakubonaga utwara igare uri kumwe n'ibihangange birimo umunyasloveniya Tadej Pogačar uherutse gutsinda Tour de France, ibihanganye Wood van Aert watsinze umudari wa zahabu mu mikino Olympique y'Rio muri Brazil. Kuba wari kumwe nabo bakinyi hafi na hafi, kuri wowe nk'umukinnyi ukigerageza kubigira iby'umwuga, wumvaga bimeze gute?
Numvaga ari ibintu bikomeye kandi ari n'iby'agaciro kumva ko ndi gukinana n'umukinnyi uvuye gutwara Tour de France ndetse n'abandi bose bari kumwe. Kumva ko ari experience ikomeye kandi nkwiye kubigeraho, nanjye nkazagenda mu minsi iri imbere nkagenda kuba nayitoza kugira ngo nanjye ndebe ko mu myaka 2-3 iri imbere naba ngeze kuri level nk'iyabo, nkabasha kuba nanjye natwara amasiganwa akomeye agiye atandukanye.
Twavugaga ku bijyanye na tekinike yo gutwara no gusiganwa. Ikigaragara ni uko iyo urimo gukina uri wenyine, cyane cyane ko ari we wenyine wari uhagarariye u Rwanda, hari ibihugu bimwe na bimwe byari bifitemo abakinnyi 5 n'abandi bari hasi ya 5, ukabona ko bagerageza gufashanya. Iyo umwe basa nkaho ari we baha amahirwe, bamureka agakomeza gutwara, abandi bakagerageza kumushakira amazi no kumushakira za barafu. Ingorane ziri mu gukina uri wenyine ntizihe Moise?
Umvuze rw'abakinnyi 5 barimo, havamo umwe akabitangira kemera gakora, abandi bakamuzanira amazi. Ariko ngiye kuko ndi umwe, urumva umwe agomba kwimenya akamenya uko akwiye gufora wingo wa mukino kugira abashe kuba yawurangiza.
Mu gusoza Moise Mugisha, iryo siganwa abantu benshi bavuze ko riri mu masiganwa akomeye cyane, cyane cyane ukurikije imisozi mwuriraga, ukurikije andi masiganwa wagiye ujyamo, wowe waribonye ute?
Ni isiganwa rikomeye cyane mu marushanwa yose nagiyemo, ari shampiyona y'isi nayigiyemo, ya Afurika nayigiyemo, African Game nayigiyemo, ariko iri ni irushanwa riri kuri levi ihambaye, kuko narebye gutangira kwaryo ndebamo hagati yaryo n'ibirometero bya nyuma bagiye kugeramo uburyo rigenda. Isiganwa rigaragara yuko rikomeye, nawe reba abakinnyi bose n'uvuye muri Tour de France wese yaje kurikina, kandi abizi nta minsi 2-3 iciyeho basoje Tour de France ngo bose babe bafata ikiruhuko, bose bahise bamanuka, bose bazana. Isiganwa rikomeye cyane, bishobora kuba rinarenze Tour de France n'ubwo ari ry'umunsi umwe.
Moise Mugisha, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye Ijwi ry'Amerika, kandi tukwifuriza amahirwe mu yandi marushanwa uteganya kuzajyamo. Urakoze cyane.
Murakoze cyane namwe.